Okwenzekile la akuhlangananga nokusebenza kwe-e-hailing nama-taxi driver or taxi industry. Okwenzekile la thina asikwazi. Yingakho-ke sihlanganele izolo sakhuluma ngakho ukuthi phakathi kwethu ne-e-hailing akekho omunye umuntu olisomunye. Bayasebenza ngendlela abasebenza ngayo nathi siyasebenza ngendlela esisebenza ngayo. So izolo nje sesakhuluma sathi imaponya isebenze as usual. Abantu abajwayele ukugibela ama-Uber, they are welcome to use e-hailing. Abagibela i-taxi nabo ngokunjalo bavumile basebenzisa i-taxi. Lokho kwenzekile kulomuntu oshonela angathi umoya wakhe ngolala ngokuthula. Asimazi iningi labo thina sesiyabazi, asimazi nabo futhi sekuthole kubona laba be-e-hailing abamazi. Ube nensuku ezimbalwa nje feel more than 5 days, maybe 14 days, basho njalo but 14 days akhona kule industry yabo. So abanalwazi labo naye, abazi kwenzekaleni, maybe izinto akasuka nazo somewhere. Angifuni ukusho kanjalo but ukwenzekile kube buhlungu kakhulu, nathi asihambisani nakho but asihlangene nakho thina.